I have never seen no one like you, no one like you, yes. I have never seen no one like you, no one like you, yes. Ambuye, ambuye. Ndikutokoza ambuye, ambuye, ambuye. Ndikutokoza ambuye.
Hii ndi nyimbo ya Fukolanga, my daily worship. Ndikuvutika simu na ndisiye chonchi, kundionesa fumu wanu ndipasa chiploti. Ndekulikose ndingapite koti lilimotsi, habale ndia longo sikafuta matawa. Mavuto pantendele simu masinta makala, ndesingafute bwanji ndima esesa ndisadante. Poti masiku sako maonse nitawe chabe. Hii ndi daily worship, nyimbo ya Fukolanga. Ndenawa ukafela uzipesa mokabata. Osama tamangilo nina kuti sana yanke. Chifuka olompwe ya tikupu maundi wake. Pali chintushi mosi chongwe mala kuisa brazi. Mufuna mdole kae kuti mwemikile tanzi. Wina amwalile kuti mwemikile moyo. Haka jeda kuyanka muma siyo kala loyo. Ndeno tate wanga ndufuno kala mtu wa hambo. Poti ndikuziwa muma pasa muma landa ako manso. Ndikufuna ndikale chitsanzo. Mfana wa machua poti chibana chimalanda. Kujepesa anga, Bible kale nzanga. Mtu kundiyamba ino kululuka nsanga. Kupewa mablanda, chacha mtima mwanga. Zikulo malisa kuchongesa zine langa.
Ambuye, ambuye.
Ambuye,
Discriminate your body.